gudoomiyaha degmada Xudur Umar ah Abdullahi Maxamuud iyo kormeeri dadkii ka nool ee xaafadda Buulow iyo Naykamumka magaalada kaasoo saameen ku weeladii biyo roobabkii kugu badi magaalada Xudur anta badan dad ka manatay xaafadda Buulow deganay iyo ku guureen aanas oo iyo manateed iyo ka jaran iyo habuhu dhaafiyeen biyo gudoomiyaha tuya anta seeka guddo jari kormeerka kiisha iyo kumid haayeen wareysiyahan oo luweeladii dadka baaqi ka haya xaafadda soconow ku weydiyay dareenka kiisha iyo naysadee tan oo liyo gudoomiyaha Umar Abdullahi Maxmuud atu iyo bulshada anka baaqi badbaadinta wulaadii oo nay hooyooyinka barnaamijyada manata biyo iyo ku galan sheegay in lambaahan inta bulshada iyo xilagan barakac ku nagadeen xaafadoosha ee ka sugan banaanka magaalada ambaahan inta la sameeyo gargaar soona baaqan dareen heeyo iyo nay bulshada qaybosha shal gadiisan ee hordura ku jeedan
may hagee ka fiiriyaan ay xaafadii Buulow iyo qaar kumad ee IDB-da degmada Xudur oo meelo hata anka darno una is arag korna ama roobkan iyo biyo iyo sheeneen saameeyay korna islaana yahraabta booqdaani xaafada Buulow markaan ku bilaawo kulli lanki Xudur rooga hata usib ogi laakiin kalna waa arag kor xaafada sadeeba may buu ahmeel oo shaab ay ka yaala biyo meel kasta ku koyna ma han gudubayna dhanaga xaafada Buulow ayaa han gudubayna shalay markuu unta koyni meeluna hata surugno ma surum ma korna meel oo eeridan ay xaafadan masa garoonkan dhaniyaajay ee mas xaafad gudaajay ee oo meel eraysi bi in ka jarna shalay ma lahayn markan tiya may sababtay anti dadkii xaafado ay degnaayeen hamiinki siyaasa aminum saalsa aminum guriyalkii bi in ka galan dad badan oo geekuna ha aragnina ha wareysanay walaay dhibaatooyin ayo deeri na ku wareysan alxamdulillaah ta qofka dhamaaday musqof wala ka deeran ma jiraan laakiin may jirtay dhibaatooyin oo saameeyay inta dadka xaafado iyo degnaan ku tabaano xaafado iyo magaalada aan baahno lambalankiisu qaraabada saay meel eraays la degay sababti xaafadooyinka shal duunin qaar may saarinyiin wal yar taag ay saarinyiin gudaajo guriyalka dhatay bi magalna laakiin banaanka bidka bi galan qaarna guriyalka guda ee maal banaanka wal banaaw ma la ilaahay hatana saasu may baahan dadkii degnaayna ku qaxan ma baahna meel eraayo islaan wal familida iyo dhanka garaabaha iyo dhanka iskasaay iyo meel eraayo magaaladan ka bahay meel la deganyin markan may sababtay xilli ramadaan la ka jaray dadkii xaafado ay degnaayeen oo raashin jo anyaali oo samna ramadaanka in diyaarsadan iyo may leeyraayo siyo biyooyo bii ku qaaday ku qoyaman dad badan oo saasato taas ku waado iyo unay baa aragnay may leeyraayo aada waxyaalo yar yar oo may leeyraayo saas aya bulshada iyo xaafada Buulow ku soo yaan deersiin IDB-dana iyo saas u lambooshka jara oo intan roob ay kooyan intan biyo dareeran usiin may saameeytay may buuhan walaayri yarus aamayna bi mail eraysa ku galay ku qoyman mail eraysa qaar kumad ana waab ka jar waayna usu qutaban mail eraysa meel alaal meel iyo gabaad ku walada fadan galan may buuhan meel qaar oo IDB du kumad ana waliyaro dhismooyin la ka dhasiya mail eraysa yaha ku duduman may buuhan taaseen IDB de jana dhawaatadaasay aya deerti waayo dadkan ka nugul taas dadka kale oo magaalada rooga may buuxata bi oo saas ayo may buuxata oo dhawaatin deerti ma la laakiin meelon ka daran hoob bi oo daad ee kooyan may buuxafadan Buulow ee IDB da oo may buuxa iyona guriyal oo may da sustainable eho adag aan gabna intaas may la raayso ya meelogaas dhawaato badan iyo deerti markan may oslaana walaan oslaana may buuxa dadkan xaafadan Buulow degan khaasatan dadkan xaafadan Buulow degan inta lan gargaar xaafada 77 bi gale ama ay buu yana inta bi galan laakiin bu guriyalka 77 bi galan madalan bi galan dhibaatoys kulli meel eraayso wal dareemo kor badana raashinki iyo soonki ka soo mufadan meel eraayso ku qoyamay bi meel eraayso ku galan xaaladdu hata meel eraayso masaxan markan may rajeynay lanki ganacsada ee reer Xudur ah durrooga lanki ganacsada oo dibadda rooga meel kale rooga Soomaali gudaha rooga lanki mas'uul ah lan alaala lanki baa galan ku jeesada doon sadaqo heli ramadaan la ka jar dadkii oo haafadan roog oo meel eraysu birsho baqahayno haafado ay kala galan oo raashinki iyo walaay haysan biihu galayna ku qoyaan ila ramadaan la ka jar sadaqada hata wal taraas may oosadaan dadkan wal diilay walay deersay lan alla lanki meelada ka jarana haafadan kooy hata hal gur hoos fado wal yar oo lanki doran raashin aan jeey may buuha uno dhan may leeraysu kuwada qayb qaadano ee lan lanki saawi kor aawiyay hilagii lees aawiyay hilagii in ka fay lahaytiyo halas aawiyay ilaahay inuu mudasa han aawiyay raxmad ilaahay inuu mudasa in kooyso.